wanaonikosea, ila nawambia I'm sorry, ili niweze kwenda nao. Sawa, sawa, sawa. Nina safari na kwenda, na nina baba sishindwa. Nao wanaonipenda machoni, ila moyoni hawajawahi kunipenda. Na nikisema nilipize, visa sikuwa wote wani kwanza. Oh, dang. Nimechagua kuishi nao kwa mali na upendo, na yafumbia macho baya yao. They love me later and I got my paper.
They love me later.
They love me later when
they
I got my paper.
Later.
They love me later. Siwezi kushiba nikamsahau kwenye njaa.
That's who I am.
Kipimo cha upendo ni kwa vitu vidogo vidogo.
That's who I am.
Siwezi kushiba nikamsahau kwenye njaa.
That's who I am.
Kipimo cha upendo ni kwa vitu vidogo vidogo.
I will love you for you if you love me for me. There is nothing more true, no Jean Didi. Power, power, power. In love with someone so power, power, power. Darling, don't you know I am my future, I am my best, I am my first and I am my last. I am my good days, I am my best. I won't say sorry cause that's who I am. Are you looking for your number one? Are you looking for just anyone? Are you looking for your number one? Are you looking for just anyone? Your Jean Didi. Your Jean Didi. That's who I am. That's who I am. That's who I am.
That's who I am.
That's who I am.
Keep me much open though. Ni kwa vitu vidogo vidogo.
That's who I am.
Siwezi kushiba nikamsa au mwenye cha.
That's who I am.
Kipimo cha upendo ni kwa vitu vidogo vidogo. Sahau kwenye nja.
That's who I am.
Kipimo cha upendo ni kwa vitu vidogo vidogo.
That's who I am.
It's real, baby.